izikronike zokuqala isahluko 18 verse 1. Kwathi emva kwalokho uDavide wawasha amaFilisti wawahlula walithatha igadi nemizane yalo esandleni samaFilisti. Verse 2. Wanqoba noMowabi, abakaMowabi abayizinceku zikaDavide bathela intela. Verse 3. UDavide washaya uHadarezeri inkosi yaseSoba ngaseHamati ekuhambeni kwakhe ukuqinisa isandla sakhe ngasemfuleni u-Eufrate. Verse 4. UDavide wamaphuca izinqola eziyinkulungwane abamahasha abayizinkulungwane eziyisikhombisa nemigutshatshane ezinkulungwane engamashumi amabili. UDavide wanquma imisipha yawo onke amahasha ezinqola washiya wezinqola eziyikhulu kodwa. Verse 5. Ama-Aramu aseDamaseku esefika kumsiza waDarezeri inkosi yaseSoba, uDavide wabulala kuma-Aramu abantu abayizinkulungwane ezingamashumi amabili nambili. Verse 6. UDavide wamisa amakhanda e-Aramu laseDamaseku, ama-Aramu abayizinceku zikaDavide athela intela. UJehova wanqobisa uDavide nomaphi lapho eyakhona. Verse 7. UDavide wathatha izihlangu zegolide ezazisezincekwini zikaHadarezeri waziletha eJerusalema. Verse 8. Ethi Bahadi nasekhuni imizi kaHadarezeri, uDavide wathatha ithusi eliningi kakhulu uSolomoni enza ngalo ulwandle lwethusi nezinsika nezitsha zethusi. Verse 9. Lapho uTowu inkosi yaseHamati ezwa ukuthi uDavide ushayile yonke impi kaHadarezeri inkosi yaseSoba. Verse 10. Wathi uMadorami indodana yakhe enkosini uDavide ukuyibingelela nokuyibusisa ngokuba yayilwile noHadarezeri yamnqoba ngoba uHadarezeri wayelokhelwa noTowu, wathuma izinhlobo zonke zezitsha zegolide nezesiliva nezethusi. Verse 11. Nalezo inkosi uDavide yayizindwelisela uJehova kanye nesiliva negolide alisusa ezizweni zonke kuyidomi nakuMowabi nakubantwana baka-Amoni nakumaFilisi nakuma-Amaleki. Verse 12. U-Abhiyashayi indodana kaSeruya wabulala kwabakwa-Idomi esigodini sikaSawoti izinkulungwane eziyishumi neshagalombili. Verse 13. Wamisa amakhanda kwa-Idomi, bonke abakwa-Idomi baba izinceku zikaDavide. UJehova wamnqobisa uDavide nomaphi lapho eyakhona. Verse 14. UDavide wabusa phezu kwa-Israyeli wonke, waphatha ukwahlulela nokulunga kubo bonke abantu bakhe. Verse 15. UJowabe indodana kaSeruya wayephezu kwempi, uJehoshafati indodana kaHilubi wayengumabhalana. Verse 16. USadoki indodana kaHitubi no-Abimeleki indodana ka-Abhiyathara babengabapristi, noShawisha wayengumbhali. Verse 17. UBenaya indodana kaJehoyada wayephezu kwamaKhereti namaPheleti, amadodana kaDavide ayengabokuqala ngasenkosini.